This is an MUT Radio podcast.
Bongo bongo musangwa mabutumbu gamachanga sapatsiu. You can call me Bongs Mabi. Today, as I told you, I have a guest, the interview with a talented singer, songwriter, performing artist. I am talking about UDM Key. Welcome to MUT Top 30. How are you doing, Puti? Imake ngibuka le mshini angisayivulile manje. Kuhamba kahle.
Hayi nokuhamba kahle kanjani kwena?
Ah mina ngishap ngirate ngimtororo. Ngiyonke into.
Yeah.
By the way, I have to man keeping ngoma kanje kwi weekend guys. Kuyasiphoqa ukuthi sibe right.
Sure.
Tell us who is DM Key.
DMK unduduzo mfana ozalelwe wakhulela kaSwayman mfana othanda music mfana osaba uNkulunkulu kakhulu.
Oh yeah. Nice one.
Yeah.
Nice one. I don't think abantu like they used to say abantu bayamsaba uNkulunkulu, more especially abenza this kind of music, you know.
Yeah. And
it's very important to invite God kuyo yonke into oyenzayo, right?
Yeah, too much. Yeah, yeah.
Yeah. Okay. Sengifuna ukushumayela manje kwenzalani. So you said you are Nduduzo. So I assume ukuthi igama la DMK li come from Nduduzo. How did you come with that name?
No, kube nickname nje. Igama liqhamukile nje, ngifuna uqamanga. Angeke ngisho ukuthi igama eline meaning, yabo. Kube igama laqhamuka nje esikoleni ngalithanda. Then ngaqhubeka nalo.
Okay.
Because before besibizwa bengicula nomoya omjitsa before kuthi ukhona, so besiyikhoduzo, yabo. So sahlukana ke, so ngaba yi solo artist.
Oh,
so,
all right.
Since then ke nje ngu DMK.
All right.
Yeah.
Well, I think it is a second time in Gibanawila. So I won't take like it is a second time. I will take like it's a first time. So we want to know everything before we go straight to your song.
Sure,
so
sure.
How the love of music started?
Betula laqala kuqhamuka eBigness, yabo. Laqala kuqhamuka eBigness, bengiyithanda kakhulu eBigness. Way back. Isaqala nje iqala ngobala lolo so ngayi follower from there yeah man kwakho nomjetsa sifunda naye kwakuthola uthando eklasini oyehleze eculile lo ngoma leyo isholo wena though so ngaze ngayakuyena ngam approach ngamtshela ukuthi no ngiyawuthanda umusic ngingenza kanjani uze mhlambe nami ngikwazi ukwenza umusic so from there wangifunda singoma ibhala kanjani wangitshengisa nje izinto efuna ngizenze so kwaqala lapho ke.
Nice one.
Yeah.
Tell us we always have an issue when it comes to families when it comes to doing this thing yamalo kunjani ama ye entertainment, you know.
Sure.
Ye arts, you know, music.
Yeah.
Acting, so on and so on. So I just want to know, how was your family when you started doing music?
Uyabazi abazali fethu.
Yeah,
uyabazi. Baye support uma usaqala, but then makuhamba isikhathi bebona ukuthi awu lo muntu ngempela userious ngalento le. Then mamam ngingasho ukuthi mamam mhlawumbe uyalo muntu oqalelwa ngisupporta.
Oh wow, shout out to him.
Yeah. So nomndeni wami kabanye abaqala bangisupporta, but fethu uyazi lento le, abay understand ukuthi music beats a business, yabo. Bayetshela nje mhlawumbe ukuthi kuyadlalwa, kuyadanswa, yabo, kuyaphuzwa, yabo, akulalwa. Kanti it's a business, a very serious business, yabo.
So it's been a long time waqala lento leyo music. Uyasho ukuthi waqala utase esikoleni ne Bigness isakhona yonke lento leyo. So I just want to know the journey.
Sure.
So far ukuthi anjani ama challenges in the music industry until now. It's in it.
Ama challenges maningi kakhulu phezu yabo. Because lende thing imali, yabo. Like a lot of money
ukuthi ukwazi
ukuthi ube out there, yabo. Njenganami mina ngiyimele angikho signed to any recording label la ke. So yonke into ngiyenza ngiyazenzela, yabo. So ilokho fethu bese kuba yikona ke fethu ukuthi how you get there, yabo.
Yeah.
At the top, yabo. You need people, yabo. Obani ufuna ukuxhumana nabo, yabo. Na yonke lento leyo. So nje fethu kunzima ungalali ngoba phela kulalwa la, yabo.
Yeah.
You have to travel, yabo. Spend isikhathi away from abantu obathandayo, abantu mhlampe family, yabo, friends, yabo. You spend like a lot of time away from them, yabo, because now you're trying to make it happen, yabo.
Yeah.
So, yeah, ama challenges lawo.
Okay. Yeah. Nice one. Yeah. But yeah, my challenges are not big because our queens would dig bale. Because you just released a single called Izolo. So just tell us about your song. It's Izolo,
Izolo.
Izolo. Izolo.
Yeah.
And who you featured in Longo Male? Just tell us the story.
Okay.
You know?
Okay. No, Longo Male ngi feature she Upa. Upa, like he's a living legend, yabo. Before nje ngize ngiqala music nami esaculo epic nazo umuntu ade ngemlandela kakhulu.
Yeah.
Ngizobiza ba. Ngibiza uba.
Ehhe.
Ngibiza uba. You know? So ivese ngikhule nami ngelicula lelo. Ngangazi ukuthi ngagcina ngisebenza naye like one day, yabo. So ngithe mangireach out akuyena fethu. Oh, I think ngamitha pa no bar through omunye ubhuti kuthiwa ubhuti Nathi Msomi. He's a businessman, yabo.
Yeah.
So igazi lami no bar la connector. So kube khona sifuneka sihlele ukuthi siye studio nayo yonke lonto leyo. So awufuture kuyontela ukuthi uthole ubha ukuthi be studio, yabo.
Yeah.
He's a legend, he's huge, yabo. But then kwenzekile ngakhuluma no Black Major. Black Major fethu ngifisa ukusebenza no bha, ngifisa senze ingoma. Then u Black Major at no sharp, yabo. So if you yilalela le ngoma le,
yeah,
it's not like a piano, yabo.
It's not.
Yes. So ngatshela Loftus because Loftus is the one waqala ukuproduce, yabo. Ngamtshela Loftus, so Loftus ngidinga sound kanje. Because mina ngiqhamuka kule era ye Big Nas, right?
Oh yeah.
So bengingafuna ukuthi ngisuke kakhulu kuyona, yabo. So Loftus wenza nje obade ngishilo, bahlangana no Black Major nawe Eda. Sasaya studio kumina uba ukhopa u Black Major sa studio ke sohlanganisa ke lapho ke sasisebenzele studio sa Black Major, yabo. Shout out to Black Major, udlala indima enkulu kakhulu because ube ngasho ukuthi no, yabo, because the guys la kube nengoma enkulu last year stakewe sibali ofichina manje sankulu, yabo.
Yeah.
So sasebenza ke no Black Major uba ukhopa whole night senza le ngoma le ofichi yaqhamuka ngale ndlela eyona
manje. Wow, uyabonakala umsebenzi, uyabonakala umsebenzi. By the way, when I Big Nas wawibukela ku the back then, but now ususebenza nomuntu wakhona. How's the experience, like the feeling? You know, I just want to know umuzwa wakho nje ngaleso sikhathi leso. Nokwazi nje ukuthi okay, I have a song with someone from Big Nas.
Yo ngangijabule kakhulu, yabo. Sa studio nje, yabo, ngangijabule kakhulu sinoma sesiyenza ingoma, like I was excited.
Yeah.
Because safe sayenza i-chorus ayiqede sayihlanganyela nje sonke, yabo. Black Major ba Khopa, shout out to Khopa as well.
Shout out to him.
Uba walibhala kuqala i-verse. So can you imagine ngizongena nge-verse after ba.
Yo.
Now uqedile uba kufanele ngibhale iverse and the challenge ukuthi ngizongena emva kobha. Yo, bra, like I was like damn. Mhlampe like it took me like an hour, yabo, ukuthi ngilishaye iverse ngiliqede. But then ngathi ngiliqede iverse, yazi wathi u Bugman wathi yo bra, like ungikhumbuza ubampintshi.
Oh wow. Talk.
I was like kind of like emotional. Kora futhi ngangajampisi, but yeah. I was like, uthini lo mjitha lo, yabo. Like really.
Yeah.
Yabo. So but
futhi awungeke uzukhale phambi kwakho ezothayibo nedodokotela manje
ngakho
but ngikwangu nawa ungakhala phela just to kubuza ama emotions akho
but kuba nalo nto ukuthi ayibule umuntu lo, yabo, umuntu omngaka ngimhlonipha ushinte kanje, yabo, and yabo usho umuntu omkhulu because ushimora fethu like was huge.
Yeah.
So nje fethu sasebenza grand kodwa kakhulu and lengoma ngiyacabanga ukuthi ngoma ezoba nkulu kakhulu eSouth Africa.
Yeah.
One step at a time ngeke sitadazelele ukuthi be out there, but definitely it's going to be like one of the biggest songs.
Yeah.
Definitely.
Yes,
definitely.
Yeah. Anyway, from your mouth to God's ears kuzokwenzeka exactly.
Sure.
So it's been a journey or a long time. Yeah. We call it into music, you know,
sure.
Way back. Mm. So people, they used to have ama plans or ama goals, you know. Ukuthi okay, after skathe singaka, after I release this song, after this, after that, and ngifuna ukuzibona sengilaphaya.
Sure.
So when I get in 5 years to come, where do you see yourself? Or 3 years, clap of 5 years, so tomorrow.
Yeah.
Yeah.
one of the biggest artists like South Africa, yabo. Maybe even Africa, yabo.
Yeah.
So ngibona ngikanjalo, and one day I wish ukuthi nami ngasiza abanye abantu, yabo. Kodwa nje in 3 years ngibona nje one of the biggest artists like South Africa, because like next year I'm releasing like my album, yabo.
Okay, we're looking forward to that.
Yeah. Hey, ngiqale like last year le album, yabo. Like it's a huge project and I'm adding sin, yabo, because iphetha abantu abafana no DJ Fisherman, a legend, iphetha abantu abafana no Black Major, ba Nkosazana, iphetha Saliwa, iphetha Qwabi Twins, iphetha Bangemkohlwayo, Khopa as well ukhona. Yeah, man, like it's gonna be like a huge project.
Okay, we are looking forward to kuleyo project leyo. So izophuma next year.
Early next year. Mazi ziyaqala nje ke ziyakhala.
Okay.
Yeah.
Okay, we are looking forward to e project leyo. So the song izolo. So sithola kanjani? If someone uyayidinga le ngoma lena, uyithola kanjani? Ngabe siphumile, ngabe kwenzakalani ngayo? Ithini into yayo?
Izolo, it's available on all digital stores, Spotify, YouTube, Amazon, Apple Music, everywhere. Kuzona zonke izitolo iyatholakala. Ngicela abantu behambe boy stream, be-download, beyidlale, beyishare, bedance ngayo kulo December, bejabule ngayo kulo December, because akuyona ingoma ephoxayo mfethu, ingoma nje esho ukuthi besijabulela izolo asilalanga.
Yeah.
Ungasitshele ngomjolo because umjolo uyaphoxana futhi, yabo.
Okay. Lo malana shawuba.
Akuzwa?
Lo malana ashawuba.
Ukhopa.
Oh, ukhopa. Okay. Yes. Okay. Yes. I thought when I has.
No. But sasibambisene.
Hey, nanibambisene. Yeah, because the song yakho, so
yeah. Mina ngeke ngithi phethu isikhathi ninga ngithi mangisebenza mangenza ingoma nabantu ngeke ngasebenza igama lokuthi yam.
Yeah.
Of course mhlambe kusuke kuyeyakhe into but sokubambisene nabantu
exactly
ukuze ube lento eyiyona ubambisene nabantu
umuntu kwabantu
yes abambisana nje nabafethu ngisho kwamnandi nje ingoma yethu sonke but ke vele ke DMK ingoma yami but ke ya nje futhi sabambisana nabafethu sasebenza kwamnandi
shout out to you guys
yeah.
Okay that's nice tingali into enja lokho music industry ukuthi kubambiswane yeah kungabe khona umuntu ozolokhe claim ukuthi yami
uyam because manje phela ngamawo yami icula wedwa ke
exactly how
to know wedwa ke sibona ukuthi sizoba kanjani yabo.
Alright, so someone if you want to collaborate with you noma ufuna ukuqasha noma ufuna something noma ufuna ingoma or cuz it's December manje you never know, so how can they find you
ku social media? It's DMK DM bese the space bese ubhala K WEY as in like key but uno e about two.
Okay.
So Instagram DMK DM_KWEY, Facebook DMK, on TikTok into efanayo DM_KWEY, DMK on Twitter, DM_KWEY RSA. Mhlambe futhi bengangithinta 0635823563 on WhatsApp kuphela for ama bookings. No.
Okay, while we are still talking about okunye nokunye and we song yakho, there is a line ethi siye ngendaba zomjolo. So ngiyakuthatha ngikubeka ku spot lati sifuna ukwazi umjolo wakho yeke. Ukuthi ithini indaba yakho yomjolo? Uthi singakhuluma indaba yomjolo, siyasifisa ukwazi keke. Labo uzobazi buzuthi ubazibelani ngabe DMK, he is in a relationship noma cha ithini into yakhe yomjolo kwenzakalani?
Ayi mina ngiyasebenza nje futhi.
Okay.
Mina ngiyasebenza nje ngenza umusic.
Ushate nomusic.
Ah, ushate nomusic. Ngenza umusic nje mina. Oh, uyena uyo zobuya sekubona.
I guess. All right, so thank you so much for your time and for coming, Uzelana. Was just sharing more about your life and your new song. Is Izolo.
Yeah.
So, any shout outs?
Shout out to abafethu engisebenze nabo. Of course, Khopa, Black Major, Pa. Shout out to MUT for recognizing your talent, for supporting your talent. Shout out to ama fans wa monka support to DMK ngicela nihambe no streaming ngoma and shout out to everyone bethu supporta nje u DMK okholelwa kumina. God bless. Thank you so much. Ngiyeza nje mangiqeda la ngiyasuka la nge Poshepstone.
Okay.
Yeah.
All right. Muka sengikhohle ukubuza ama bookings akho ukuthi ithi nini?
Ayi sakusayinani.
Sakusayinani.
Ngoba vele sekuvele kanje.
Exactly.
Yeah.
Thank you so much for your time, bro.
Ngiyabonga kakhulu, Fethu.
Dago, this
is MUT Radio podcast.